Joshua 22 verse 1. UJoshua ababiza bakaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase. Verse 2. Wathi kubo, nigcinile konke uMose inceku kaJehova aniyala ngakho, nalalela izilamu kukho konke nganiyala ngakho. Verse 3. Anishiyanga abafowenu lezi zinsuku eziningi kuze kube namuhla, kepha nigcinile imfanelo yomyalo kaJehova uNkulunkulu wenu. Verse 4. Manje uJehova uNkulunkulu wenu banikile abafowenu ukuphumula njengalokho ebekhuluma kubo. Ngalokho buyani niye ematendeni enu ezweni lefa lenu aninika lona uMose inceku kaJehova ngaphesheya kweJordani. Verse 5. Qaphelisisani kuphela ukwenza imyalo nomthetho aniyala ngakho uMose inceku kaJehova ukuba nimthande uJehova uNkulunkulu wenu, nihambe kuzo zonke izindlela zakhe, nigcine imyalo yakhe, ninamathele kuye, nimkhonze ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Verse 6. UJoshua esebabusisa wabamukisa baya ematendeni abo. Verse 7. Ingxenye yesizwe sakwaManase uMose wayeyabele izwe eBhashani, kepha ingxenye uJoshua wayinika izwe phakathi kwabafowabo phesheya kweJordani ngasentshonalanga. Lapho uJoshua esebamukisa ukuba baye ematendeni abo, wababusisa wakhuluma kubo wathi, verse 8. Buyelani ematendeni enu nemfuyo eningi, izinkomo eziningi kakhulu, nesiliva negolide nethusi nensimbi nezingubo eziningi, nabelane impango yezitha zenu nabafowenu. Verse 9. Abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase babuya bamuka kubantwana bakwa-Israyeli eShilo eliyizwe laseKhanani ukuba bayezweni lakwaGiliyadi, izwe lefa labo ababela lona njengesiyalezo sikaJehova ngesandla sikaMose. Verse 10. Sebefike ezingeni zamatshe ngaseJordane ezisezweni laseKhanani, abantwana bakaRubeni nabantwana bakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase bakha khona i-altare ngaseJordane, liyi-altare elikhulu kubonakala kwalo. Verse 11. Abantwana bakaIsrayeli bezwa kuthiwa, bhekani, abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase bakhile i-altare malungana nezwe laseKhanani ezingeni zamatshe ngaseJordane ngaphesheya kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 12. Abantwana bakaIsrayeli sebezwile lokho, yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli yabuthana ngaseShilo ukuba ikhuphuke ilwe nabo. Verse 13. Abantwana bakaIsrayeli bathuma kubantwana bakaRubeni nakubantwana bakaGadi nakuyo ingxenye yesizwe sakwaManase ezweni lakwaGiliyadi uFinehasi indodana ka-Eliyazare umpristi. Verse 14. Nezikhulu eziyishumi kanye naye, isikhulu sibe sinye ngendlu kayise ezizweni zonke zakwa-Israyeli, leso naleso siyinhloko yendlu kayise phakathi kwemindeni yakwa-Israyeli. Verse 15. Bafika kubantwana bakaRubeni nakubantwana bakaGadi nakuyo ingxenye yesizwe sakwaManase ezweni lakwaGiliyadi bakhuluma kubo bathi, verse 16, isho kanje yonke inhlangano kaJehova ithi, isiphambeko sini enisenzile kuNkulunkulu ka-Israyeli ukuba nibuye namuhle kumlandeleni uJehova ngokuzakhela i-altare nihlubuke namuhla uJehova. Verse 17. Ububa sePeyori buncane yini kithi esingakazihlambululi kubo kuze kube namuhla, noma inhlangano kaJehova yehlelwa yisifo. Verse 18. Ukuba nibuye namuhle kumlandeleni uJehova na, kuzakuthi uma nihlubuka namuhla uJehova athukuthelele yonke inhlangano ka-Israyeli kusasa. Verse 19. Kepha uma izwe lefa lenu lingcolile, wilani ezweni lefa likaJehova, lapho lihlala khona itabanakeli kaJehova, nibe nefa phakathi kwethu. Kepha ningahlubuki uJehova, ningahlubuki futhi kithi ngokuzakhela i-altare ngaphandle kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wethu. Verse 20. U-Akani indodana kaZera akenzanga yini isiphambeko kukho okuqalekisiweyo. Yonke inhlangano yaka-Israyeli yehlelwa intukuthelo na, futhi akafunganga yedwa lowo muntu ebubini bakhe. Verse 21. Abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi nengxenye yesizwe sakaManase baphendula bakhuluma kuzo izinhloko zemindeni yakwa-Israyeli bathi, verse 22, uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu, yebo uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu uyakwazi, no-Israyeli futhi uyakukwazi ukuthi uma kwakungokokuhlubuka noma ngokuphambuka kuJehova ungasisindisi namuhla. Verse 23, ngokuthi sizakhele i-athare sabuye kumlandeleni uJehova, futhi uma kwakungukuba sinikele phezu kwalo ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yempuphu nokuba sinikele ngemihlatshelo eminikelo yokuthula phezu kwalo, uJehova uqobo makakubize. Verse 24, cha, impela senzile lokho ngokunakekela nangesizathu sathi, ngesikhathi esizayo abantwana benu bangakhuluma kubantwana bethu ngokuthi, ninamsebenzi muni noJehova uNkulunkulu ka-Israyeli na? Verse 25, uJehova wenzile iJordani umkhawulo phakathi kwethu nani, ninabantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi aninasabelo kuJehova, abantwana benu bese bebuyisela emuva abantwana bethu ukuba bangabe besamesaba uJehova. Verse 26, sasa sithi-ke, masenze silakhe i-altare lingabi ngelomnikelo wokushiswa nelomhlatshelo. Verse 27, kepha libe ngufakazi phakathi kwethu nani naphakathi kwezukulwane zethu emva kwethu, ukuze senze inkonzo kaJehova phambi kwakhe ngeminikelo yethu yokushiswa nangemhlatshelo yethu nangeminikelo yethu yokuthula, ukuba abantwana benu bangasho kubantwana bethu ngesikhathi esizayo ukuthi aninasabelo kuJehova. Verse 28, sathi-ke kuyakuthi lapho besho kanjalo kithi nakuzo izizukulwane zethu ngesikhathi esizayo, sisho ukuthi, bhekani isifanekiso se-altare likaJehova abalenzayo obaba, lingabi ngeleminikelo yokushiswa nelemhlatshelo, lingufakazi phakathi kwethu nani. Verse 29, makube kude nathi ukuba sihlubuke uJehova sibuye namuhle kumlandeleni uJehova ngokwakha i-altare lemnikelo yokushiswa nelemnikelo yempuphu nelemhlatshelo ngaphandle kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wethu eliphambi kwetabanakeli lakhe. Verse 30, kuthe uFinehasi umpriest nezikhulu zenhlangano izinhloko zemndeni ka-Israyeli ezazinaye sezizwile amazwi akhulunywa ngabantwana bakaRubeni nangabantwana bakaGadi nangabantwana bakaManase kwaba kuhle emehlweni abo. Verse 31, uFinehasi indodana ka-Eleyazari umpristi wathi kubantwana bakwaRubeni nakubantwana bakaGadi nakubantwana bakaManase, namuhla siyazi ukuthi uJehova uphakathi kwethu ngokuba nenzanga lesi siphambeko kuJehova, manje senophulile abantwana bakwa-Israyeli esandleni sikaJehova. Verse 32, uFinehasi indodana ka-Eleyazari umpristi nezikhulu babuya kubantwana bakaRubeni nakubantwana bakaGadi ezweni lakwaGiliyadi, babuyela ezweni laseKhanani kubantwana bakwa-Israyeli bababuyisela izwi. Verse 33, leyo nto yabanhle emehlweni abantwana bakwa-Israyeli, abantwana bakwa-Israyeli bambonga uNkulunkulu ababesasho ukuthi bakukhuphuka babahlasele bachithe izwe ababehlala kulo abantwana bakaRubeni nabantwana bakwaGadi. Verse 34, abantwana bakaRubeni nabantwana bakaGadi balibiza i-altare ngokuthi lingufakazi phakathi kwethu ukuthi uJehova unguNkulunkulu.